yebazibwe nnyo yesu amanya neddoboozi omutume donald of witness wamu ne musumba yesu yebazibwe nnyo nga bwe tulindako amasanyalaze gaffe okudda tugenda kugira tugenda mu kusoma kw'essaala newankubadde nga nayo twetaaga ogirikoodinga naye tunasobola erimu kujedikinga nitutereezaamu ebiseera ebisinga ekitali kyamu ku lugendo lw'eggulu yesu yeebazibwe newankubadde byonna mwe byava yesu yeebazibwe amusanze egakomawo tujja kuba tweyongerayo n'olugendo lw'eggulu naye katusooke tutandike essaala zino zetulaba jo twazirabyeko ekitundu ekimu ku ebyo yesu yeebazibwe omuli essaala ey'okwenenyeza omwoyo omutukuvu okusinziira ku ebyo abayigirizwa bye baasaba mukama waffe yesu tujjukira nga mu Luka 11 ne Matayo essuula eno ey'omukaaga abayigiriza ba mukama waffe yesu bamusaba okubayigiriza ebanaasabanga era nga bagamba nti ne Yokaana yali ayigiriza abayigiriza be yali nabo naye si ku lwaffe oba si ku lwabo bokka wabula n'olw'emirembe emingi egijja mu maaso era nga Kristo yafulumya saala eyo ku lulwe newankubadde Yokaana wabula omwoyo atuyigiriza okugasa Yokaana 14:26 bayibuli gweyogerako nti bw'alijja alibeera omusomesa gye tuli era alitujjukiza byonna Kristo bye yatugamba yesu yeebazibwe era yeewuuyo omwe omutukuvu agenda mu maaso n'otukulembera mu kusaba kuno nga bwe tumanyi tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde naye omwe omutukuvu atubeera obunafu bwaffe bwe yeegata n'omwoyo gwaffe n'asabirawo abatukuvu nga katonda bw'ayagala yesu yeebazibwe kale n'olw'ensonga eyo kyetuva tumusaba era atuyigirize naddala ku paati eno gye tusooka okulaba okusaba okw'okwenenyeza omwoyo omutukuvu twalaba nti omwoyo omutukuvu y'asobola okubeera mu ffe n'asaba essaala ne tusaba essaala ng'ayegase n'omwoyo gwaffe olwo nno kitaffe n'atuwulira ate era wamu n'omwana yesu yeebazibwe nnyo ebyo byonna twabiwulira ku mulundi guli nti omwoyo omutukuvu bw'aba tatukulembeddemu mu kusaba tetusobola kusaba tugera sooka ne paati ey'okwenenyeza omwoyo omutukuvu tujja kuba tulaba ku ssaala ey'olutalo then tulabe n'essaala ey'okuweebwa essaala ey'okwenenyeza mukama waffe yesu wamu n'okwenenyeza kitaffe yesu yeebazibwe nnyo kijja kutuyambako nnyo nnyini okubeera ne ode efaanana bwetyo yesu yeebazibwe nnyo naye katutandike n'okwenenyeza omwoyo omutukuvu ensonga lwaki twenenyeza omwoyo omutukuvu bayibuli etandika mu James essuula ey'okunanga etugamba bwetyo tandika noonya olusooka Yakobo essuula yakuna
ekyolo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe si muno mukwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe
nti tulina entalo zali zimu olw'ebyo bye twetaaga ebingi era ng'ebiva mu kwetaaga ne biyingira mu kwegomba newankubadde nga ye katonda agamba mu Peter 2 esula esooka nyolo okusatu nti obuyinza bwe bwamala dda okutula byonna bye twetaaga mulamu buno ne mukumuweereza byonna nga yalaba weebiri naye nga nsonga kifo obutabi okubanga tetubirina yesu yeebazibwa katweyongeyo tuwulirize
mwegomba naye temulina mutta era mwegomba so temuyinza kufuna mulwana era mutabaala
ebyo bye tubeeramu wano mu nsi zonna nga twegomba buli kintu abamu tubirwaniridde abalala tusse bannaffe naye nga tetusobodde kufuna kitumala ebyo byonna bivaawa nti tetulina kubanga tetusaba era abasinga balowooza bonna basaba naye jjukira essaala omwoyo omutukuvu gy'atakulembeddeemu kitaffe si mwetegefu okugiwuliriza kabe mukama waffe yesu kati gy'osaba essaala yonna omwoyo omutukuvu nga si yagikulembeddemu tekuba kusaba era ne bw'osaba nga tokutte mateeka ga katonda essaala zo ziba za muzizo eri katonda nga bwe tuwulira mu ngeri essula eno yabirimu omunaana onyola omwenda ensonga tugitandiseeko lwaki twenenyesa omwe mutukuvu essaala tunayinza tufuna essaala ezigasa katonda bwe tuneyungibwako omwoyo omutukuvu yesu yeebazibwe nnyo bayibuli egamba nti omwe mutukuvu yanditubeeredde obunafu nga tusaba atuuka ekiseera ate ye nadduka buddusa agenda atuloopa essaala ze tusabye ng'essaala ezo zijjudde obubi nga bw'obuulira leero abalala nga baluga bannaabwe aba basika ebya bannaabwe abalala batta ebirabo bya bannaabwe tugamba enkaayana nga zisusse ebiri mu nsi nga biriŋŋanga ebyo ebiri mu kkanisa era katweyongereyo owulire nti tusaba ne lutaweebwa kubanga ensaba yaffe yonna gweoyinza okuba omaze ebiseera byo ng'osaba naye ate ye n'agamba abyosabye nzi sibyagala byosabye temuli wadde bigambo by'amagezi wadde naye ani ayinza okutuyamba okusaba essaala erimu amagezi bulijjo batugamba saba saba n'osaba n'osaba naye nga gwe tokimanyi nti waliyo katonda essaala z'atayagalirako ddala gwe kasita okiwulira nti osabye era owulira nga ogenze mu maaso olabira ddala kyekyo mpulira kyekyo banzizeemu naye katonda ye agamba ndi musaba nze ne sitabaweera wadde mmwe mugamba nti muweereddwa era abamu ku mmwe ne mujja n'okwebaza nebaza mukama essaala yange agiwulidde naye nga ye agamba ngiwulidde naye mbi yesu yeebazibwe abantu kyebava bakyama mu kusaba ne basaba ba katonda abalala kubanga bo basobola owulira essaala ey'okunyaga ebyabantu banno oyosika ekibanja kya munno naye katonda omulamu si mwetegefu kuwuliriza bigambo biri bwe bityo yesu yeebazibwe era ekugamba nti kabe mulabewo bw'akusaba olwendo lw'amazzi olumuwanga n'anywa naye olwaliwo baatuyigiriza mu bulokozi omuntu yenna bw'aba nga akulinako obulabe odda ebbali n'olyoka omukanyugira essaala ziri enkambwe yesu yeebazibwe n'olyoka omubabula naye mukama yakugamba gwe bwa mukolo obulungi ye katonda anaasala ebyensonga era talirema kusasula era talirema kuwoolera ggwanga kubanga okuwoolera eggwanga kwe kwa katonda era si kwaffe si weewaawo kubanga ayogera mu Bibuliya nga agamba okuwoolera eggwanga kwange kakati gwe ki ekikuwooleza eggwanga Yesu yebazibwe nnyo. Ekyamazima kiri bwe kiti. Waliwo essaala ze tusabye. Tusabye mu ngeri zonna. Tusaba essaala ez'olutalo. Tusaba ez'okwenenya. Tusaba ez'okuweebwa. Naye ye nga Mukama agamba, musaba bubi. Yesu yebazibwe. Nze neewuunya. Bannabbi ab'edda baayogeranga ebigambo bisatu bibiri. Buli kimu kyabangawo kye boogedde. Olwali twogera ebigambo bingi. Bingi nnyo nnyo n'otoyinza nakubibala. Nga watandisa oyinza okukasuka ebigambo nga bakugambye oddemu obitegeere bye wabadde oyogera. Oyogera Zabuli n'aba mu ddakiika asatu. Naye nga mpawadde amakulu. Naye omusajja n'amira n'agamba, ngambye enkuba tejja kutonnya emyaka esatu n'ekitundu. Nekiba bwe kiti ebigambo bitono nnyo. Buuza Mukama waffe Yesu. Ngambye situka otambule ogende. Situka n'atambula. Ffe kiki ekikuliko ekikyamu? Tusaba. Naye nga tewali kigenda mu maaso tewali. Era ayitamu ateeka okukanuka ennyo amaaso. N'okanulira Katonda olwaleero siva wano. Kwegamba tulabika nga tetukulembeddwa mu mutukuvu mu ssaala zaffe. Kana essimu yani etutabula ate. Naye bw'oba tosobola kugguka matu ga bigambo eby'abantu eri Katonda onaakola otya? Kubanga ebya Katonda ate byetaagisa omwoyo we okubitegeera. Nga bweyogera mu Zabuli mu ngeri essula eyasooka nti kale munaagonda n'abafukako omwoyo wange nemutegeera ebigambo byange. Naye eby'abantu osobola obitegeera mangu. Gundi teeka essimu mu flight mode kyangu nnyo. Tekyetaagako mwoyo agenda kinnyonnyola. Bw'oba weerabidde Mukama akusaasire. Era osaba omumutukuvu akujjukize. Naye bw'oba toyinza kuwulira bigambo by'abantu ebya Katonda onaakola otya? Ebyetaagisa omwoyo omutukuvu okubitegeera. Katuddeyo ku mulamwa. Tuli mu Yakobo.
Yakobo essula ey'okuna n'olunyiriri olwokusatu. James chapter 4 verse 3. Musaba ne musabibwa kubanga musaba wuli.
Kaakati n'engeri y'okusaba nga bano ebintu wapulaninzidde obyagaza ki? Nze Mukama mpe motoka ab'omukyalo bagenda kundaba. Bajja kakasa nga nalokoka. Ky'ova olaba kankubuulire. Ekkanisa yalina okuva Katonda omulamu. Kuba Katonda omulamu tosobola kumusaba n'ebyo ebigendwa byo. N'alyoka akuwa. Yesu yeebazibwe. Kubanga ebintu byakweraga era bw'omala osimba wali emmotoka n'olyoka ojja wano bano bonna n'obalinnya ku mutwe n'olyoka olabira dda nga bo tebalina makulu gwe Yesu yakuviiriddeyo. Kati neebuuza bano bakkiriza sitaani oba bo naye Yesu tabaviirangayo okwo wadde gw'ajidde mu mmotoka n'ajja akuviirayo mweyo emmotoka. Si kibi okwebaza olw'emmotoka naye ate si ye Yesu avuddeyo oyo kubenga era Yesu gwe tubadde naye nga gwe tusaba. Totulaga nti ajjidde mu mmotoka yeeyo oba mu nnyumba yo. Ebigambo si ebifaana bwe bityo. Tugenda kwenenyeza Omwoyo Omutukuvu kubanga bw'abituwa tubikoza bubi ate. Agezezzaako abamu n'abawa naye ate ntukoza bubi. Yesu yeebazibwe. Era agezezzaako okukuŋŋaanya essaala zaffe. Aziteteezeteteezeemu edita mulambo oyo gwola. Agezaako okweditinga puleya zaffe ng'alaba tulemeddeko nnyo. N'agezaako n'atuwa. Neeraba bwe tufaananye. Kebera ku basumba. Kebera ku bagagga mu kanisa. Olabe bwe bafaanana. Obanga bakyalimu ak'obuntu. Ani ayinza okutuyamba? Tusabe essaala nga nnungi tuweebwe ate tuwulire ebyo bye tulina okukola. Yesu yeebazibwe nnyo. Tugenze mu Baruumi. ensonga lwaki tugenda kwenenyezatugenda kubanga twenenyeza omuomutukuvu nkitagadde ebeere ennyanjulukufu gy'oli era ojja kuba tokyatawana na saala ziryawo zikumenya kubanga omwoyo bwe yanagata n'omwoyo gwo ojja kusaba essaala ddala eyo yennyini mukama gy'ayagala mu biro ebituufu mu kiseera ekituufu Baruumi tuli mu ssuula eno ey'omunaana tutandise noonya olw'omunaana
naye mwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo kubanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe naye omuntu ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe era kubanga Kristo ali mu mmwe omubiri nga gufudde olw'ekibi naye omwoyo gwe bulamu olw'obutuukirivu naye obanga omwoyo gw'oyo yasukiza Yesu mu wafu atuula mu mmwe oyo yasukiza Kristo Yesu mwaku era nemiri gyammwe egifa alikukula ebiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe kale nno abooluganda tulina ebbanja omuzisigu ekutubanja okugobereranga omubiri kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo muliba balamu kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda
twetaaga okukulemberwamu omwoyo wa Katonda tetusobola kusaba nga bwe tugamba nti kitaffe ali mu ggulu nga bwe twasoose okuwulira nga tetulina mwoyo mutukuvu kubanga ye yekka asobola okukakasa nga tuli zadde lya kitaffe oyo bwe tubeera nga yatukulembeddemu okusaba kwonna omwoyo nga si yakukulembeddemu tekusobola kubanga kusiimibwa Katonda Yesu yeebazibwe kyetuva tukugambye nti mu ntandikwa y'okusaba kwaffe tetulina kyakukola kirala wabula okukkiriza omuntu kuva ajja atukulemberemu naye naye agamba sijja kudamba bantu nga tebeenenyeza bikolwa bye bankoze Yesu yeebazibwe ajja kudda gye tuli era mwetegefu okudda gye tuli okukolera mu ffe n'okutukulemberamu buli nsonga nga tumaze okubikolwa bye tuzze tumukola ebitasaana ebyamusindiikiriza okutulekawo Yesu yeebazibwe mu mutwe guli gwe tusoma enkoza sitaani eri Katonda eri ekkanisa tulina paati gye tusoma omwoyo wa Katonda ebikolwa bye eby'obutuukirivu n'omwoyo ogusa n'ebikolwa byago ebitali bya butuukirivu mu kanyomero ako tubadde tubikkula ensobi zonna ze tukoze omwoyo omutukuvu bwe tumuwaayiriza mu bintu bingi era bwe tumuwanyisizaamu n'omwoyo omulala Yesu yeebazibwe nnyo
kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo gw'okufuuka abaana atukaamya nti abba
owulidde bulungi tetwaweebwa mwoyo wa buddu okulabika nga tutya Yesu yeebazibwe wabula twaweebwa omwoyo wa kitaffe mwennyini era bw'abeera mu ffe asaba nga agamba kitaffe kwegamba tayinza na kujja kintu kitaffe mu kamwa kaffe n'ebirowoozo byaffe era toyinza na kukyusa salo ne ogamba Katonda wa musumba Roni Katonda wa mutume Roni tosobola kisaba kubanga ye bw'aba atandika essaala ze kitaffe ayina okubanga akujjukiza kitaffe naye bw'otandika okusaba oba n'okujja ne weebaza neebaza mutume wange kubanga yankoledde ekyamagero oli musajja wa byamagero mukama akuwa omukisa ebyo bye mujja muwulira mu makanisa ago omuntu kubutayinza bikkiriza era ayina kugamba gamba twebaza kitaffe mu linnya erya Yesu olw'okutuma omwoyo we n'atukolera ebintu ebiri bwe biti era tumwebaza omwoyo omutukuvu olw'okulamu n'omuweereza we Yesu yeebazibwe tumwebaza olw'omuweereza we ayimiriddewo naye ku lwaffe. Naye ate tubeera eri nga twebaza sebo basumba, twebaza abannabbi abo, abatuma abo, abo bonna abakola ebyo tebalungamiza omwoyo wa Katonda. Kuba bw'oba olungamiza omwoyo wa Katonda, kyasooka okuteeka mu gwe ekitaffe obutamwerabira, kubanga akimanyi bulungi Mukama waffe yaleka ekiragiro mu Matayo 23 onyola omwenda ng'agambye temubanga ne kitammwe omulala ku nsi, kwogera ku kitaawe w'emyoyo gyonna. Yesu yeebazibwe okusinziira bwe tulaba Ebulaniya 12 onyola omwenda nti kitaawe w'emyoyo gyonna ye kitaffe ali mu ggulu. Kati tulinafu naye mbu ate muneneebaza spiritual father wange okundera akulezeebwa amanyi n'omwoyo gwe gye gusula. Oba amanyi gy'oyita, akukuumira eyo gy'oyita, ani akulwanirira, ani akuluŋŋamya, ani akulembedde bamalayika. Neebaza mutume munnange owebale kunkuuma, essaala zo zinkuumye nnyo. Kisaala kye kizikuumye zitya? Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'essaala omwoyo we zaayita mu mutume oba mu musumba gundi mu butuufu ne zituukirizibwa bamalayika. Bwe bale kitaffe okukola bamalayika bo abatuukiriza ekigambo kyo. Naye maama enjogera zaffe zonna zaayonooneka dda. Okusaba kwonna kuli kifuula nnenge. Yesu yeebazibwe nnyo. Kale omwoyo wa kitaffe bw'abeera mu ffe, kitaffe aba amuwulira bulungi nnyo. Ne Kristo mwetegefu owulira essaala eva eri Omwoyo Mutukuvu. Wabula bwe tusaba mukulu waffe ffe, Omwoyo Mutukuvu wadde eri atuloopa buloopi. N'agamba nze basabye sibiriimu.
Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza katuli baana ba Katonda.
Nti omwoyo mwennyini bw'aba mwoyo wa Katonda ajja neyegatta n'omwoyo gwo n'ategeeza mu ggwe nti gwe teweerabira nga kitaawe ali mu ggulu. Naye twebuuze ki ekiri mu bantu kati okudda ku musumba n'omuyita sitaata w'omwoyo, mwoyo ki okwogera ebigambo ebyo? Yesu yeebazibwe. So ng'ate omwoyo wa Katonda ye yeegatta n'omwoyo gwo gwennyini, n'owulira nga toyinza kwerabira kitaffe. Ate bwe yeegatta n'omwoyo gwo teweetaaga nti osooka kujugumira nedda. Jukira gw'oli mwoyo naye naye mwoyo. Kazino ba magnet ne magnet nga zisinkanye, bakwatagana buki? Bukwataganye, si kulwanagana. Naye omwoyo gukujjako sooka nawo mukubagana bukubaganye. Oluvannyuma ng'okola concentration naye bino si byassabu, bino bya Katonda. Manya nti omwoyo wa Katonda naye mwoyo ate nawe oli mwoyo. Kati magnet bwe zisinkana zikwatagana bukwataganye. Yesu yeebazibwe. Tezidda ate kulwanagana era okuzaawula awo waliwo amaanyi agaba geekwasa awo. Omwoyo wa Katonda ng'akwasaganye n'omwoyo gw'omuntu toyinza na kubaawula okuggyako omuntu ng'ayingiramu omwoyo gwa sitaani mu ye. Amaanyi g'omwoyo ne gaba nga tegakwatagana mwoyo, avamu buvi n'atambula n'agenda. Ky'ova olaba nti omuntu ku bw'aba ali mu bulamu obwo, bw'oba ogenda kwogera obubaka takunyeenyanyeenya ng'enkola ziri bwe ziri. Olwo Dawudi yandibadde awandiika Zabuli, kubanga omwoyo yali naye ng'awandiika zizabuli. Kaakati olwozi wandika nga temukwataga zabuli bbiri, omwoyo wa Mukama ali kunze. obusamize gundi abanyenye mitoba bira musabo kubanga omwoyo ogubajja kote gukwatagana mwoyo gwe gulyo mwoyo gujjudde ekikolimo guno mwoyo katonda agutonda nga mugorokofu nga bwayogera mu mubuulizi esule y'omusanvu onyolwabiri mu omwenda nti katonda atonda omuntu nga mugorokofu kati jjukira omwoyo guno ogwaba sitaani emizimu bwe kiba gyegatta kugwe muba temukwatagana wabeerawo olutala awo gukutwala naye ate ennaku zino kye bayita okujjuzibwa omwoyo ng'ojjuzibwa omwoyo gwa sitaani yesu yeebazibwe kati omwoyo omutukuvu bw'akonekitinga n'omwoyo gwaffe tutandika okubanga akuwa nebyosaba naye nga ate tomwawula naawe era abantu bakulya babalowooza gwayogera kubanga tewabaawo kintu kirala kikyuse yesu yeebazibwe kiwa abawandika zabuli oyinza n'okulowooza dawudi oba yayogera naye ogenda owulira nti no ddoboozi lya mwoyo mutukuvu lino era ne bayibuli neejuliza ng'egamba nti omwoyo wa kristo yali mu bannabbi ng'ayogera nga teboogera bye baagadde wabula nga boogera ebivudde eri katonda yesu yeebazibwe kati olw'okuba kitaffe mwetegefu okuwulira essaala omwoyo gy'akulembeddemu kyekituviirako okugamba bantu tugenda kwenenyeza omwoyo mutukuvu asobole okudda akwatagana n'emyoyo gyaffe nga mutuufu osobola okugolola omukono bwoti n'osabira banaye nga tolina lutala ate osabira naye ngaekintu naawe asabira naawe kikuli bubi osabira osooka ziima nga bikere kiri eyo ekikubeeramu kubataba mwoyo mutukuvu kigenda ofulumya amaanyi naawe ng'okiwulira kikulumya bulumya naye omwoyo wa katonda omwoyo omulamu omwoyo w'emirembe weyeegatta n'omwoyo gwaffe tweyongera okuwulira eddembe yesu yeebazibwe era ebigambo byakuwa tebibeeraawo nti bintuga nina okubyogera olwaleero gundi oyo katemba wa sitaani mumujje wano sitaani mumanyi muba mwali mubaddeko musabo omuntu waba agenda okwogera ngu bazzukulu eddoboozi alijja wala asooka kukola mirimu awo mingi nnyo naye bannabbi bamwe kankali simanyi kiki baliko oba ddala mwoyo wa mukama yesu yeebazibwe saaba oluganda tubeegayira mu mukama waffe yesu kristo
atukulemberemuyegatte
n'omwoyo
gwaosobole
okusaba essaala kitaffe
ezaawulirtwagala
omulembe guno gubeere eddala
ogw'erayijaomulembe
gwa musa
webaayogeranga
ne katonda
ebigambo And the great things happened. But this day, we became people of many words in our prayers. Yet they have no importance. Yet they would have had importance if there were many like that. If within them there was a spirit, the more they would have been
many,
the more they would have profited more. If someone has spoken three,
n'agamba
and they say
emyaka esatu
n'ekitundu
nkubanga nekiba
bwekityobweyogerawo
ebigambo enkumi
n'enkumi
byandikoze makulu kisinga omwoyo yali
abikulembeddemu
yesu yeebazibwe ntutwale maaso
Romans 8:17.
katubukemu tugende olunyiri olwabiri mwesatu.
Let's go to verse 23.
Olunyiri olwabiri mwesatu Balumi esula ey'omunaana.
Romans 8 verse 23.
Era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda munda yaffe nga tulindira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Kubanga twalokoka lwa kusuubira, naye ekisuubirwa ekirabika si kisuubira. Kubanga ani asuubira ky'alabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tukirindirira n'okugumiikiriza. Era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu ba Katonda, awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Omwoyo mutukuvu,
the Holy Spirit,
bwe yeegatta n'emyoyo gyaffe,
when he connects with our spirits,
asobola okutusabirawo nga Katonda kitaffe bw'ayagala.
Pray for us as the Father wills.
Jukira obujjuvu bw'omwoyo mutukuvu.
Remember the fullness of the Holy Spirit.
Omusobozesa okusaba mu biro n'ebiseera.
And enable him pray in seasons and times.
Kaliwo mu kitabo kino eky'okubikulirwa essuula ey'okuna,
we see him in the book of Revelation chapter 4,
olunyiri olw'okutaano,
verse 5.
Nga gyenyomusango
egyakatonda
era amannya gaazo ngatunyonyola mu Isaaya essuula eyo ey'ekkumi n'emu olusooka paka olwokubiri, yalimu omwoyo w'amagezi, alimu omwoyo
w'okutegeeza.
Jukira buli mwoyo guyambe kukola. Omwoyo w'amagezi akola ku ddoboozi lya Katonda okulabika nga asitula eddoboozi lye okuva mu
ggulu,
era n'okubanga nawe osobola owulira ebintu
ebiomwoyo
w'okutegeera abeera mu kukwasaganya nyiriri mu ggwe, oba ogenze mu kusaba asobola okukwasaganya n'agikwasaga n'agattako n'agattako luli n'amusaba okugeza. Oyinza okuba osabira kuweebwa
n'ogamba Mukama, kitaffe omuyinza ebintu byonna, nkugulumiza era nkwebaza kubanga yeggwe mukulu mu kuteesa. Wayogera ssebo kabaka ba Kabaka mu lubereberye essuula eri esooka olw'abiri mu omukaaga, tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ngeri yaffe. Wali oyogera n'ekigambo kyo era n'omwoyo wo, kubanga gwe n'omwoyo gwo n'ekigambo kyo muli omuntu omu, nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa Yokaana esooka essuula ey'okutaano olunyo olw'omusanvu, nti kubanga waliwo abajudaaya basatu mu ggulu, kuliko kitaffe yeggwe kitaffe omuyinza ebintu byonna, wamu n'omwana ky'ekigambo kyo era n'omwoyo omutukuvu nga mukkaanya kyekimu. Wakomawo kitaffe olw'okuba oli mukulu mu kuteesa, n'oyogera mu lubereberye essuula ey'okubiri onywa 18 nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Tukwebaza kitaffe kubanga olina pulaani ennungi gye tuli, era waziteesa n'ekigambo kyo wamu n'omwoyo wo. Wakomawo bwe twakola ensobi mu lubereberye essuula ey'okusatu onywa olw'abiri mu ebbiri, n'ogamba ekigambo kyo wamu n'omwoyo wo nti omuntu afaanana nga ng'omukufi, kale mujje tugende tumugobeyo mu lusuku si kulwa ng'alya ku muti ogw'obulamu. Byonna wabiteesa n'ekigambo kyo era n'omwoyo wo. Wakomawo mu lubereberye ekkumi n'emu bwe twegatta ne bamalayika abaagwa okuzimba ttawa, n'olyoka oyogera n'ekigambo kyo n'ogamba nti laba omuntu amaliridde okukola ky'akola, kale nno mujje tugende tutabule ennimi zaabwe. Nti omuntukuvu bw'abayita mwoyo w'okutegeera asobola okukwasaganya ebyawandiikibwa ngusabanga byegoberera
bwegoberera.
Kyovula bagambye nti omuntu ku bwe yeegatta n'omwoyo gwe asobola okusabirawo abatukuvu nga Katonda bw'ayagala, kubanga agenda mu byawandiikibwa
mwennyini.
Yesu yeebazibwe. Bw'ayingira mu mwoyo w'okuteesa asobola okusaba ebintu ng'abisabira mu biro na biseera,
brings scriptures within seasons and times. And he begins to pray. And he says, Lord, remember your command. You spoke and he said, what you wrote will come to pass. You promised. Matthew 6.
Yes, we
praise Jesus. You come in the spirit of power. You come
through
the spirit of power. Now
we've got this
prayer of warfare. And all words are of the spirit of power.
Yes,
praise Jesus.
You can
begin and say, oh Lord, I
pray to the
of heaven and earth with great authority and in power,
which
we measure by humanity. That's why we lift you up.
Because
you are a warrior. You fought sin.
When
you came, one begotten son from the creation of heaven and earth,
first
in Revelation 13, verses 8, we thank you
for starting to
manifest in latter days
to
overcome. Lord, you are a warrior.
In
one of the greatest last wars, Revelation
12,
verse 7, you sent Michael
and
the army of angels to fight the devil and his angels. You cast them to heaven. Most of them are imprisoned in the
pit.
According to Jude,
1:6,
and
2 Peter,
chapter 2, verse 4, imprisoned in the pit. Lord, you are a warrior. Now you spoke in Jeremiah.
That you
approve whatever you never built.
Yes,
you
have
praise Jesus. And you say,
give
you the plans of the
prophet,
like in Job.
In
the spirit of power. Isaiah
13.
They flow.
How
they move. If we accept and we repent and the Holy Spirit gets back,
then the presence of
the world
and
happen as we pray them.
Because
the Spirit will be leading them.
It is because
the Spirit of knowledge,
it will
bring words of knowledge.
First
begin in the words of knowledge.
nogenda mu Yobu
and you go in Job 38
mukama
Lord
wakoba abantu bonna
just all people
abalete chizikiza mukutesa
that can your castle
ngata bayina bigambo biri mukumanya
with what with that knowledge
nayo olwalero mukama
but today Lord
ntate dokumanya techi
and so was knowledge
kubanga je awandi
kwa it is written
mu Yohana 10 na 7
John 17
nti obulamu obutagwawo kwe kumanya katondo omu wa mazima
the one true God
leku sesu kuyatuma
Christ Jesus nayo
mukama tetuyeza kumanya
we cannot know
omoyo ngasi atusomeseza kubanga oyogera
for you spoke
ndi bafuka ko omoyo wange
naba
kiro okutegera
gambo byanjye for you to know my words
so yingira moyo woku manya
you inspire knowledge
nenja wule byomwedo kutali bya mwe
so what is worth put on the world
ndeka ta singo mu mtuku vutugeza ntumwa nelisa
welcome to explore the Lord
esara za fizazi jiju debigambo bya magezi no kumanya
filled with words of knowledge and wisdom
uyinzo kena moyo woku tema
kama the spirit of fear of God
notandi kama kama
you begin Lord
ngutegede
I have understood you
ai kabaka kabaka
oh, king of kings
era bikuri
tu and I've been revealed
kiche bayito kutya mukama
the fear of God
wayogera mungere sule yo munana
Proverbs 8
chokutya mukama kokucha we chibi
the Lord is the rejection of evil
naye mukama
but Lord
sisya echi binga bo badom not bo badonda gira
evil as it commanded me
kubanga najemere ebiragiro
I rebelled against your command
namenya ekigambo
cho broke your word
nakitola mune nyongera
I subtracted it
nanyora
but I twisted it
era nentola mune
and I subtracted
nyongera
I added in it
mukama sakotia
Lord I never feared
kubanga sagondera kigambo
I never obeyed your word
bwechayo geranga tobanga
spoke not steal
nzenenzi ba
I stole
era olumuna bechi mweche
ko
era olumuna bechi webwayo cho
for the offering
kubanga nakoranga mizani is
Oh, I had measurements.
We are not
equal. I got the tithe.
We are very hungry. Mutual.
And it was the
offer.
The offering I gave you.
So come on, come on.
Yet he said, "Oh Lord."
Nti mizani zitenga na kana zamu sojori,
which are not equal balance.
No ingira moyo kutia mukama ngamu itabi.
The fear of the Lord.
Ebi biyo no moyo yabi sobola. No sobola biko rangu mu.
You cannot pray as a human being.
It is a lot of sobola kubaya.
Your prayer cannot be.
Ukutuka ngo ino moyo mtukufu mugu.
Meaningful until the spirit is in you.
Wetu tuka moyo wa mukama.
When we despair the Lord.
Prote kawo mukama yenna mulabira kitafe yabera yogerwa
muri
nyeria Yesu kitafe muri nyeria Yesu
in the name of Jesus
kitafe muri nyeria Yesu
in the name of Jesus
ye moyo wa mukama abera kuwecho
spirit of the Lord in that
ayino kukumira mu rugudo rumu
keep you in one highway
siku dakatonda wagunda
the God of so and so
muri nyeria Yesu
in the name of Jesus
ayo muntu kufunkure embera
the spirit lead me
ye moyo wa mukama gora
ba the spirit of the Lord in the middle
abako kitafe ne kigambo
ye the father and his word
Taso akukiriza kuva kukura mwerobera mulai.
Step to get off track you are in line.
Esale kulembira mu moyo mtu.
Prayer led by the Holy Spirit.
Wetu webera.
It's like that.
Yes, ye basi.
Praise Jesus.
Singa sukke chigambe ekyo.
It goes beyond that word.
Omuntu kuvuchako na chile
chimu. The Holy Spirit does is one.
Agena mu Isaiah 26.
In Isaiah 26.
Oyero kuno mukaga nayo gere kitafu na mugamba bwa.
Speak to the Father like this.
Sabiri mukaga.
Mm.
Saisula ya makumi abiri mukaga nolu nyiriri rekumi no mukaga
Isaiah 26 from verse 16
Mukama rubala bie naku ruba kujite
Akati kwe mma roku banga temo moyosia bakule mbede
After the spirit has not led you
Ye wa atu ukeri nga
roba When it reaches the reports
Nga gamba sewa wano mama ze kura nga bali nebi
I was passing with their problems
Nga bali okaba jambu vazi saba
And they came to
saba.
That they come pray Pray
manyobani ayogere
bigambe I don't know who speaks such words
akati omuntu kuve minundi mingi aropye kanisa
many times has reported the church
nge esaba ebintu byata
praise things they never understand
yali nokulemera mu okusaba ngasi
yakukulemera and the one who was to lead prayers not lead it
omuntu kuva manyo okujja abantu webasabira
the spirit comes where people pray from
not the one ebali na imbi
and gets aside and stands
na araba bya musaba
and this is what you pray
urumana nagena na
atu after he goes reports to the father
Nagamba nzibi basabye sibi
what they have prayed about and understood it.
Kuba byabadde walita badde muwadde kigamocho nokujjako ebizibu
any what except problems.
Bubonna bamaze kulaba nako
banjo okusaba. All the problems that they came to pray.
Tebali saba konga tebalabye nako.
They have prayed about this disgrace.
Kudali na kizibu.
Everyone with problems.
Kali mukama.
You go to the Lord.
Lwaki tusaba konga toina bizibu.
Why don't you pray when you have no problems?
Ejo kiba ito okusaba notereke sala yo nebe.
That is what is say pray to prayer to be. Ahead.
Turi mu Isaiah 2 mukago linyura 10 na mukaga.
Isaiah 26 verse 16.
Mukama, lwebala bye nnaku lweba kujjidde. Bafuka okusaba okukangavula kwonga ku bwe kwali ku bo.
Kakati omuntu ku bwa bwagenda alope
sala. The Holy Spirit goes reports this prayer.
Naagamba mukama.
And he said, Lord.
Njeta bye ku bantu
bali. What is in upon people?
Lwebala bye nnaku lweba jjadde
bali okabasa. Problem they when they come and pray.
Bakulova na ite kirocho nane bakuleka.
Over and they shout towards
The salads are with Sizidim.
Me, I'm not in their prayers.
bali wali buli omayi we sara
bubbling
nagamba nzene nimi sinze nziba
wati even the tongues have not given them to them
tezili mukati muli mbigambo chewe
bogera. Now what words are they speaking?
What is it
like that?
Omanya mtukufu ate yani kulemede musala
school up late in prayer
na kwate sale yo josa na
kenda kigegenya and he goes back
na ngama makama ometa basabwe bati
they have been praying like this and he begins to imitate how you've been praying before God.
Nige sala za wakasasiro
te muri wadi amakuru is rubbish, so important in them
wata gasala go gonanga gafuko na gabi
dead prayers and wrong
na ngenda iwe
and he pours aside
kama zinotozida na
Lord never replied to these ones. He wraps them up.
And
God has prayed many years. And he said, why did you pray? No prayer of yours here. The Spirit never brought them here. When he gave it, he said, what you prayed never understood it. He
began
to be babbling like that. And you're shaking the head as if it's going to get off like that.
Yet
you are leading yourself, the strength is of your body. And you begin to sweat. And you feel the Spirit has come. Yes, we have to pray with strength.
But
if you have no strength of the Spirit, the strength is of food, never think the Spirit has led you. You will go rather and report it to the Father.
Isaiah esola yabiri mu mukaga n'olunyiriri lwa 17.
Isaiah 26 verse 17.
Ng'omukazi ali olubuto ebire by'okuzaala kwe nga binaatera okutuuka. Bwalumwa n'akaaba ng'abalagalwa. Bwe tutyo bwe twabanga mu maaso go ayi Mukama.
Bwatuuka ina agamba
ne Mukama says Lord.
Baba tuwali ne basinda.
Yesu.
Olukalero.
Simba wano.
Yangu. Ndaye wera ke. Ngoli katonda.
Prove your God.
Nagede na bigegege.
And he goes immediately starts before. Ande
basinda wowe.
The groaning as if they're going to give birth like that. Shows the Father. What should we do to such a prayer? Let's cast in the dump.
Atulimu Isaiah esura ya abiri mu mukaga n'olunyiriri lwa 18.
Isaiah 26 verse 18.
Bwe tutyo bwe twabanga mu maaso go ayi Mukama. Twali lubuto twalumwa. Twazaala mpewo.
Omanyi okubanga osinze.
You know when you've grown in prayer.
Ne mugenda kusaba n'okusiba.
You pray.
Okaba ebyenda byonna ne biddana.
And the
bitukanga biri mu lubuto mu yeri.
To pray within the stomach.
Na yenga ali kumpewo gyoli
ye kusaba. Yet you bathed wind.
Ate no yaba kunganya mu bumalo sawe mutonga mukuya.
From you after praying like that. And he puts offering baskets. And you come in the heat of the flesh. And you
give
and you offer and you think the Spirit has answered those prayers.
And
say, call my God. That is how you've lived the living God.
But
the Spirit has to tell us our Father.
Isaiah 2 mukaga n'olunyiri 16 18. Twali lubuto twalumwa twazaala mpewo tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi so n'abatuula mu nsi tebagudde abafubo bali babalamu emirambo gyange Jirizukira muzukuke muyimbe mwababeera mu nfuufu kubanga omusulo gwo gulinga omusulo ogw'okumiddo.
Yes, he was
praise Jesus.
The prayers
we pray born again. Rather got incorruptible more.
There
has not been salvation in the earth.
Crime
has become more dangerous. abanabbi b'obulimba bangi ngate muna bulinaku tusiiba tusaba yesu yebazibwanaye tukkiriza omuntukuvu agenda kuba tukulemberamu bwe tunamwenenyeza nga bwetutugwanidde nga tukomekereza ebikwatagana akatundu akamu kwebyo ebikwatagana ku mwoyo mutukuvu ate katulabeku yokaana 16
Yokaana essula y'ekkumi n'omukaaga
tutandisenula 12
Yokaana essula ya 16 n'olunyi lwa 12 nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano naye alijja omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna
yesu yebazibwa
ekyomu
omuntu ku bwabaze taluŋŋamyako kitundu aluŋŋamya mu mazima gonna ebimu ku lwaki tugenda kuba tumuyita tuleme okuba nga tufunako ekyo
ekitundu
wabula atubikkulira ebintu byonna
ebigenda
okubeera
Yokaana essula ya 16 n'olunyiriri lwa 13 naye bw'alijja omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga
asobola okugenda inaawulira endowooza ya
katondanagikuteeka
bulaawon'osaba nga katonda bw'alowooza era nga bw'ayagala tasobola kwogera
by'ayagala
kitegeeza nti akaseera k'okusaba
oba
okuweereza
ng'emirimu
gy'omuntu ku bwe
tuzetugirao
kitegeeza nti asobola okukuwa ebintu direct ebiva eri
katondakatonda
nga bw'alowooza bwawulira bw'ayagala okukukolera bwakuteesereza
yonna
basobola okubireeta
atumi Yokaana essula ya 16 n'olunyiriri lwa 13 ye anaababuuliranga ebigenda okujja oyo
omuwulidde bulungi asobola n'otubuulira ebigenda
okujja
mu kusaba
kwo
bw'omaliriza bwoti nga yabadde akulemberamu asobola okukubulira bakuzzeemu
batya
kiki ekiddako
Yokaana 16 n'olunyiriri lw'14 oyo anangulumisanga nze kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe
owulidde bulungi kyakola tagulumiza muntu
yenna
wabula agulumiza mukama
waffe yesu
era ne woba ojja okwebaza nga ddala mwoyo ebintu bye bafunye byavudde eri omwoyo wa
katonda
ajja ano ng'agamba pane twebaza
mukama
waffe yesu
kristo era
ne twebaza kitaffe olw'omulimu gwatukozeemu
ng'ayita
mwoyo omutukuvu yesu
yebazitagulumiza
musumba
tagulumiza
mutume tagulumiza kirabo
kyonna
wabula agulumiza kristo
ekitaffe
era neewuunya
ddala
mwoyo ki oguli mu
bantu
kubanga ekintu kye bagulumiza kirala
nnyo
kubanga abantu tebaweebwa okuva eri katonda omulamu
abasinga obuli
baweereddwa okuva eri basitaani era n'omwoyo
ogubalungamye
gugulumiza abo abantu
tuli mu Yokaana essula ya 16 n'olunyiriri lw'15 byonna byonna kitange byali nabyo bye byange kyenvudde ŋŋamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe esigadde ekiseera kitono ne mutandaba nate era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba
yesu yebazibwe tuwulidde nti omwe omutukuvu yalina okutoola ku bya mukama waffe yesu kubanga ebya mukama waffe
yesu
yebya kitaffe kyova olaba tusabira mu linnya lya yesu ebintu byonna ebiri mu gune ku nsi bye tusaba tuweebwe byonna bya yesu wabula okusaba mu linnya lya
kitaffe
okusinziira byawandiikibwa mu bakolosaayo
essuula
esooka
okw'12
19 kitaffe yasiima ebintu byonna okubeeranga mu kristo
kati
kitaffe twasigala mmusaba mu linnya eryona nannyini byo
tukusaba kitaffe
olinnya
erya Yesu otuma omwoyo
atuleetire
todda wali n'osaba
Yesu
mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu nkusaba olwaleero
ondeetere
beera ne oda ya Katonda Katonda waffe wa oda si wa buvuyo tukusaba kitaffe mulinnya erya Yesu okkirize omwoyo
gwo
mukama weobayo ennyumba yange ekibanja kyange andagirire wawe kiri kubanga kirimu ggwe Yesu era bibyo ebyo byonna emmotoka ezo ze balina abantu zonna ziri muggwe mukama nsaba omwoyo wo atole yange mufo yonna gyegyeyo agindeetere era omwoyo wa mukama
gwokulemeramu
abaana ba
Katonda
oli waddembo tuma malayika
you are free to send angels
naleeta ebyange
and they bring my things
osobola okuba mu mutendera bulungi nnyo
ne
kakati bye tusaba bamulokola
ebiki
osingano yesu mulinnya lya yesu
jesus the name of jesus
nkusaba
I ask you,
yesu
oh jesus
yesu yatugamba
jesus told
tusabe nga mulinnya lye nga tusaba kitaffe
in the name of jesus and asking the father
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Natubulira.
Ndio
moyo mtukufu.
That the spirit of the Lord.
Yanatolanga naleta kimuli.
Give and bring to us.
Jukira ba malaika ba.
Remember angels.
Na jume yeji tuwereza.
They are also ministering spirits.
Sibakolega no moyo muchi.
Now they walk with the Holy Spirit.
Umuntu kuva natuma ba malaika.
The Holy Spirit sends angels.
Bone batutukirira.
And they reach us.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Amen.
Ngenda kuba nkomako wano.
We're going to be ending here.
Ubikwatagana no moyo mtukufu.
Concerning the Holy Spirit.
Ngereje tuyinzo kuwachi tugenda kuba tumwenenyeza.
Why are we going to repent towards him?
Era bwe tuliba tutandika okwenenya.
And when we shall begin repenting to him.
Tulitandika mu lubereberye sura esooka.
We shall begin Genesis chapter 1.
Olunyo olwokubiri.
From verse 2.
Bwe tutandikira okwenenya
kwa. We shall begin our repentance from there.
Nga tumusaba tusasi.
We ask him to have mercy towards us.
Kubanga okuva ku lubereberye abadde okulwaffe.
The beginning has been for our sake.
Naye nga ffe tuli ku lulwe.
We are not on his side.
Yaliwo ku lubereberye ku mazzi amangi.
Was there on the beginning on the many waters?
Lubereberye sura esooka.
Genesis chapter 1.
Onyo olwokubiri.
From verse 2.
Era bw'otandika omugamba.
And when you begin to tell him.
Ayo mwoyo mutukufu.
Oh Holy Spirit.
Nkusaba onsasi.
I pray you have mercy on me.
Kubanga obaddewo ku lwange.
You've been for my sake.
Era obadde mubezi.
And you've been a helper.
Naye nga nze sifaayo kutegeera.
I never minded to know you.
Era nga saagala kumanya by'okola.
I never wanted to know what you do.
Ne by'okola.
And what you do.
Ne by'ogenda okukola.
What you're going to be doing.
Naye ekiseera kituuse.
But the moment has come.
Nga mbikuliddwa ebikukwatako.
Reveal what concerns
I ask you
nkwetondere nenenya
olw'ebibi byange
n'ebya
famire
yange
n'ebyekkanisa
yesu
yeebazibwa otandika naye mu lubereberye kubanga ajjukira tuna tumwongerako okulaba baamutumanga alina okubeerangamu ffe ekitegeeza
abaddewookuva
mu lubereberye
from the beginning Genesis
era yajira mu mateeka
okutulungamya
ng'agamba
adamu
miti giri gyonna olyangako naye guno omuti
togulyangako
kubanga olunaku oli kukwatako
toliremu
kufa
ng'amulungamya
yali amulungamya ne tusalawo ne tukwatagana ne lusufa n'atulungamya mu bintu
ebyatu
awo wonna oba okyamu ekyo omugabo omutukuvu
tusaasire
kubanga n'okufa kwe twafiira mu
adamu
mu bakolinso
15
kyava kukujeemera ne tugaana okulungamyako
netuwulira
okulungamya kwa sitaani
ng'atugamba
nti tugenda kubeera bagezi nga
katonda
bwe tunaalya ku muti gw'otugaanye
omanyi
engeri kye twajja tugaane omuntukuvu era bino byonna bye tutegana byakumwerinyeza tumugamba yongo omutukuvu
tusaasi
kubanga wali otulungamya nga tuli mu
lusuku
ne twonoona
ne tuweebwa
ebibonerezo bino
byonna
okulyanga mu ntuuyo
zaffe
era n'okuzaalira mu
bulumi
naye tukusaba
okkirize
nga bwe wakulemberamu Noa kubanga waliwo mu
lubereberye
essula ey'omukaaga ogezaako tulungamya ne tukujeemera n'okaayana nnyo naffe
naye
ne tukugaana okutuuka kitaffe lwe
yagamba
oveeyo asobole okuzikiriza abantu yazikiriza bangi yabateekamu nnyo
obutakoma
naye tewakoma ku ekyo olw'okuba oli mubeensi olina okwagala walekawo Noa era naffe ffenna mwe twava
Noah and all the offsprings. You came back
and
you spread many waters. In Genesis 9. And you measured the waters. You got a lift to come to Noah, that the waters have settled. And you get him out of
there.
You led him. Thank you, Holy Spirit.
We shall
walk with him. We shall see him. What concerns him. May God bless you.
Let us
pray.
We shall speak more
of concerning the Holy Spirit. Tomorrow. Everything
we are going to
be seeing it. But I've told you, we are going to pass briefly in them. Most of us these days we've been keeping silent, not praying. But we never knew how things move.
We have
the situations of where we are before. When you reach in, you see things are so new. People pray for only wisdom. Everything you hear someone is praying is wise. You say now, what am I on?
When
the Spirit is going to briefly pass through them, and you too begin where you begin from.
Yes,
praise Jesus.
And you
will add more on those. Let's go see in a few minutes to see the journey of heaven. We began a new chapter. Thursday has many things on it. But all of them are full of wisdom and understanding.
Yes,
praise Jesus. Now
you
stand
determined.
For we stand in your determined. For the Spirit is with us.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
And
by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa,
we are
for the new generation with the full knowledge of God. It's a ministry serving internationally.
Yes, yes.
Praise Jesus.
We fulfill
the call of the nation Uganda.
Going
preparing all nations
for
the second coming of Jesus. Where he's going to end in this space.
That we send
his angels to gather his saints. And we prepare all nations for the end of this world and the heavens which is. For the coming of new heaven and a new earth. And this is the work of Uganda to sound the trumpet of the word of God.
Yes,
praise Jesus.
Who
won all nations.
That's
why God took me in the journey of heaven.
From 2005
to 2011. It will move through series. In the different seasons. In the different times. It evolved going and coming. Through the visions, through the dreams, through the trance, the Urim, the Azotas, and the other spiritual transports, as we've been studying them.
Yes,
praise Jesus.
After
we move that journey, from planet Earth where we are,
yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
And
we saw other 9 planets, and we had a total of 10 planets, as you see in the other image there.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
We
saw the kingdom of the stars, the sun and the moon.
And we
fell in the kingdom of the stars.
We
saw the circular form of the heaven,
past
the of the north of the heaven, and we see which is blue, and we reach Jerusalem of heaven, which makes up the first heaven.
Yes,
praise Jesus.
See
things concerning Jerusalem of heaven. And we saw all the homelands within it. And we came to see in the center of the city. And we see the 2 cherubim. And the 3rd cherubim who fell. Known as the devil right now.
We've
seen the mercy seat. Now we are heading to see more. From the Ark of the Covenant.
Yes, yes.
Praise Jesus. The life of the Ark of the Covenant.
Yes, yes.
Praise Jesus so much. For after today, this Ark of the Covenant,
its
image which had been brought on earth disappeared. But it's original in heaven. It's existing there. According to Hebrews. Hebrews chapter
8.
From verse 5. It says this.
Concerning
the Ark of the Covenant. Hebrews 8 from verse 5.
Abaweereza ab'ekifaananyi n'ekisiikirize ky'ebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokwerabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus.
Musa bw'alagirwa Mukama.
Moses, one was commanded by God.
Yaleeta ebintu eby'omu ggulu.
He brought things of heaven.
Mwe muli n'essanduuko ey'amateeka.
In them was even the Ark of the Covenant.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus.
N'agireetako ekopi yaayo ku
nsi kuno. And he brought its copy on earth.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus.
Nga bwe yalagirwa Mukama.
This was commanded by God.
Ng'ali ku lusozi Sinai.
When he was in the mountain Sinai.
Nga bwe tulaba kuva essuula eno eyabirimu omukaaga olunyi olwasatu paka asatu mu ttaano bwe baamulaga okukola bino
byonna
era munyi olwabirimu mu ssuula eyabirimu omusanvu kuva essuula eyabirimu omusanvu mukama yamugamba
bwati
mu bikwatagana n'essanduuko ey'amateeka
ntandike n'olusooka okuva essula ya 27 n'olunyi olusooka era olikola ekyoto n'omuti ogwa sita emikono etaano obuwanvu n'emikono etaano obugazi ekyoto kiri enkanankana n'obugulumivu bulibeera emikono esatu era olikola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo ennya amayembe gaakyo galibeera gamuti gumu nakyo.
Yes, yebazibwe. Tuli bakulaba ebikwatagana n'ekyoto naye ng'essanduuko mu nteekateeka yaayo baagiteeka ku waggulu w'ekyoto
nga
tuddeyoko mu kuvaana essuula eno eyabirimu
ettaano
onyole kkumi
kuva essuula ya 25 n'olunyiriri lw'ekkumi era balikola essanduuko ey'omuti gwa sita emikono ebiri n'ekitundu obuwanvu bwayo era omukono n'ekitundu obugazi bwayo era omukono n'ekitundu obugulumivu bwayo.
Yesu yeebazibwe. Ebibalo bino twadda ne tubibala mu kibalo kya Katonda tulaba obugazi bwayo mu biliyoni kilometers ziwererako ddala.
And width in billion kilometers.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Remember they
have told you.
Moses
brought images of things in heaven.
In them
is the Ark of the Covenant.
That's why
in the book of Revelations, one of the last books,
Bible still reveals the Ark
still in heaven as
it's
in Revelations 11.
Kulikwesibwa 10 n'emu n'olunyiriro 10 n'omwenda.
Revelations 11 verse 19.
Ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa. Ne walabika yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye. Ne waba okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus.
Mu yeekaalu ya Katonda,
the temple of the Lord,
esinganibwa mu masekkati g'abakerubi,
which is found the center in the midst of the cherubim,
bakerubi ababikkako ne biwaatiro byabwe,
the cherubim also cover with their wings,
be babikkulawo bwe bati,
they open it like that,
n'osobola okulaba essanduuko ey'amateeka eno,
and see the Ark of the Covenant within it.
Kitegeeza ki?
What does that mean?
Amateeka bayinza okugamba nti bagaggyewo,
the laws they can claim that they have
ngabakwe bagamba,
like many claim,
naye amateeka tegavangawo.
But the laws have never been passed.
Kubanga essanduuko ne kati ekyaliyo.
But the Ark up to date is still there.
Amateeka kye kigambo kya Katonda.
The laws, it's the word of God still.
Nga bwe tugenda okuwulira.
As we are going to hear.
Era nga amateeka gano.
And these laws.
Era gwe mwoyo gwa Katonda.
They are the spirit of the Lord himself.
Kubanga bye bigambo bya Katonda.
They are the words of God.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kati essanduuko ya amateeka.
The Ark of the Covenant.
N'okutuuka kati ekyaliyo.
Up to today is still in heaven.
kubanga ebyasembayo
okubikolwa
newankubadde nze nagisinga nanga weeri mu masekati
g'abakerubim
era nga nnamu kubanga ekigambo ekivaamu
kinebigambo
ebivaamu gwe mwoyo
gwennyini
yesu
yeebazibwa
era nga musa yaleeta ebifaananyi byayo ku
nsi
naye nebibula esanduuko y'oku nsi yabula
tebamanyi
wa gye yakwata era kyatuukiriza ekisuubizo kya
mukama
yayogerako mu yeremiya
3:16
atugendeyo tuwulire
yeremiya essula y'okusatu n'olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga awo olulituuka bwe muliba nga mwaze era nga mweyongedde mu nsi kale mu biro ebyo bw'ayogera mukama nga tebakyayogera nti essanduuko y'endagaano ya mukama so teriyingira mu mwoyo gwabwe so teribajjira so tebaligikyalira so tebalikola nate bwe batyo
yasuubiza n'abagamba nti bwe tulimala okwala mu nsi
yonna
kubanga mu biro biri lyabanga ggwanga lya
isirayiri
naye kankano amawanga gonna gaali gamaze okukkiriza
mukama
n'abagamba tebaliddamu kyali yasanduuko
y'amateekaera
teribajjira mu birowoozo
kyova
olaba n'okutuuka
leero
abantu abasinga tebamanyi sanduuko gy'eri tebalaba na bukulu bwayo tebagirowooza nako yesu yeebazibwa kubanga ekisuubizo ky'endagaano empya kyali kimaze okukyusa essanduuko eyo
weerituula
newankubadde ng'ekyo origino yaayo gy'eri mu
ggulu
okukyusibwa kw'ekkanisa okuva mu kizimba okudda mu
muntu
kwakyusa essanduuko eyo ng'erina kubeera mu bantu era ng'origino yaayo gy'eri mu
ggulu
mu bulamu bwayo kubanga mu ndagaano empya agamba
bwayoyeremiya
3:31
yeremiya essula ya 3:1 n'olunyiriri olwa 3:1 lugamba bwe luti laba ennaku zijja bw'ayogera mukama lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya isirayiri n'ennyumba ya yuda si ng'endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'emisiri endagaano yange eyo ne bakimenya newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera mukama naye eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera mukama nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe ndigawandiika
yesu yeebazibwa essanduuko eno ekyagisaawo
ekifaananyi
kyayo yali erina okufuna obulamu bwayo yesu
yeebazibwa
naye ng'ekyusa ekifo kyayo kubanga ekifaananyi kyayo kibeera mu bantu
omuntu
w'omunda mitima gyabwe mu magezi gaabwe yesu yeebazibwa era olwali bagera ne bagamba nti e uganda ye walina okubeera essanduuko
y'amateeka
ati bagisuubira
nti
egenda kujja nga
box
kumbeeri mu bantu
mweyeee
origino yaayo gy'eri mu ggulu
yatugireetatugibategeeza
naye kopi ebiri mu ssanduuko eyo
byonnaeyo
byonna bye nnali nga njigirizibwa era bwe njogera nga gwe baawandiseemu obuwandisi
tewewuunya
kati abanoonya essanduuko y'amateeka
kundi
uganda gye tuli eri muffe yesu yeebazibwa era bajjagisiŋŋaana nga tugirina
bulungi
tumanye ebigikwatako kuokuva ku
origina
weeri
mu
bwakabaka bw'omuggulu naye okukyusibwa kwayo fotokopi eri yateekebwa mu mitima gyaffe ne mu magezi era ewandiikibwa kankano yesu yeebazibwa
That's why the Spirit said, when
we read
Hebrew 10, this is the covenant promise
to make, that you
write these words in your mind and in your heart.
But
the act will never see it again. It's the power of the act of the covenant from the kingdom of heaven.
Well,
it is there. It is best seen right in the people
with
the power. That's the power within the word. The more we are filled with God's word, the more we are filled of the Spirit, the more we appear as the ark of the covenant. Even when you put it under a village of people, they say they were overturned, the world have arrived. Just as the ark was, when you take it in the shrine of
God,
he beats Dagon down.
To
greet you in a village alone, and you've been having it within you, what happens, you can get surprised of it. It's everything available and silences
us.
We'll come in a place with the act of the covenant, and
speak,
and all their hearts are cut in pieces, and they feel they're being heated up. Remember how the Stephens were. Acts chapter 7. They had the ark and it had been in them. They spoke and their foreheads were shining. And as if they were angels.
Yes,
praise Jesus.
So
we speak of the life of the ark of the covenant. Just as it is the kingdom of heaven. Just as it has a photocopy in humanity.
And
whoever writes this himself, he is the Holy Spirit. He is the one doing all this. According to 2 Corinthians, chapter 3, this is what is spoken of, what you spoke
before,
of the ark which disappeared, which is being searched out this day. The Spirit does everything possible.
Photocopy
whatever is in the ark in heaven, where there is the book of the Lord, that he may send them within us, like he did through the prophets. For they never spoke what came from him, but what came from the Lord. Everything God wants put it in the Ark of the Covenant. Within it is the New and the Old Testament.
Second
Corinthians 3 from verse 1.
Tutanona to kwete ndereza feka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza eri mmwe oba eziva gye muli. Mwe muli bbaluwa yaffe eyawandiikibwa mitima gyaffe, abantu bonna gye bategeera gye basoma, nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twamuweererezaamu, etaawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu.
Yes,
praise Jesus.
Bwe tuba tulaba ebyesanduku eno
eyamateeka,
jjukira Musa bw'agenda okunona engalo ya Mukama eyakolaki?
The hand of the Lord is what
engraved
it. It wrote the laws.
Who
knows the hand of the Lord?
The
Holy Spirit himself.
He is
the one who wrote this law on the tablet.
This time
he said, now and
God
breathed them in your heart, in your inner
mind,
in your mind. When Moses reaches in heaven,
the
tablet given him is the gold of the city in the central. And the Holy Spirit himself wrote on them and he gave him. When he broke them, Moses was told, you
are
going to make your own tablets. But the one who was speaking with him was the Spirit of the Lord. Praise Jesus. This time he says,
he
just from writing on tablets of stone, and you write in our hearts and in our minds.
Yes,
praise Jesus.
That
may be a letter.
They
who play the apostles of Christ, there is prophets, there is pastors, and all spiritual gifts. They will be proven that they minister. Become a letter through which the Spirit has written, and you become the ark of the covenant. I don't know how many have been made this. Making them. You are within shouting only. Say hallelujah. Who has had it?
Ask what has been written in you. Let me tell you one thing. The Ark of the Covenant, on the day of judgment, pastors, when this Ark is the one doing that. For you claim you ministered,
but
how many did you make a letter? And they were written those words within them. How many did you explain? And they refused.
When
they heard those words, and there will be a testimony unto them. How many have become free? Who have been
told?
Written the words within you where you've been. Now we ask, what spirit is there?
What
spirit of truth is there?
The
work of writing God's words within them. According to what is in the Ark of the Covenant in heaven. If you are not written within,
but
scriptures that failed.
The
spirit there is not the spirit of the Lord. And people speak whatever they want. And what they have not spoken is of what?
Is
what is in the ark. That's why they refuse us not to add on, never to subtract from. What you add in is not in the ark of the covenant. I choose you the words you speak.
Yes,
praise Jesus.
Now,
this Ark of the Covenant, it changed to be within us. That's why in its image.
Now,
its photocopy has to be in humanity. The original is in heaven and in its life.
Yes,
praise Jesus.
I don't
know whether you change your heart,
but
you may become the Ark of the Covenant.
Yes,
praise Jesus.
We
understood.
Moses
was commanded by God.
And
he went to get the laws.
And
the hand of the Lord engraved these laws on the tablets.
Yes,
praise Jesus.
We
see in Exodus 31.
And 34. And
34 he writes again the 10 laws. After Moses had broken them. But the same spirit in this ark which moves within us
and they
from the original in heaven continues to write within us to make us a letter through which has been ministered. And everyone who ministers to you, if you see nothing has been written within you in the word of God, you walk away. If you want to prepare for your soul, for it involves you preparing yourself, your heart to get determined to get knowledge and to get understanding. But if you are determined and you see you're not being written within you and you've given it time and it never happens, you know that that's not the servant of God,
for
he is not ministered with the Holy Spirit. We are used that he struck you and you've fallen down and you're rolling on the dust.
His
other main work is that he writes God's words within you.
For
he himself makes the hand of God.
He
sent heaven and it was created. Praise Jesus. The life of the Ark of the Covenant, within it is the word of God. Zechariah chapter 5.
Zechariah chapter 5.
Zechariah chapter 5.
Zechariah chapter 5. Zechariah chapter 5.
Zechariah 5 from verse 1.
We are going
to move on to see this book. How it's in the Ark of the Covenant. And the way it gets out of it. And it comes to be written in the people. And they were refused. And it appears to them to kill them. For it, in it are two things. Within it is a blessing and life, a curse and death. You choose yourself.
Zechariah esura esoka Sula yokutano nori nyiri orisoka.
Zakaria chapter 5 from verse 1.
Era nate nenyimusa amaso gange nentunulira. Era laba omuzingo gwe kitabo ogubuuka. Nangamba nti olabye kiggwe. Nenziramu nti ndabye omuzingo gwe kitabo ogubuuka. Obwavu bwako emikono 2 n'obugazi bwako emikono 10. Nangamba nti ekyo kye kikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna. Kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aligobwamu ku luyi lwayo olumu.
Yes, he was praised Jesus.
Bwe tunaatulaba amateeka engeri gye
gaaleetebwamu,
waliwo amateeka agabeera ku mukono ogwa ddyo.
There are commands on the left hand
ne ku gwa kkono
and on the right hand.
Yes, he was
praised Jesus.
Ng'ekitabo bwe kyandibadde.
Just as the book would have been.
Kubanga Musa,
for Moses came out holding it like an opened book.
Yes, he was
praised Jesus.
Kakati kirimu ebintu bya mirundi.
Now there are two aspects within it.
Obulamu n'omukisa.
Life and a blessing.
Okufa n'ekikoli.
Death and a curse.
Naye nga jjukira ekitabo kino obulamu bwayo.
But this book is life.
Kugenda kuba tubulaba nga mu mpuku bya bukola.
The Holy Spirit makes it.
Yakunganya ebigambo byo mu kitabo kino.
That words of this book.
N'asalawo abitereke mu kitwandiise etterekero lya Mukama.
And he decided to keep it in what we call God's store.
Eriyitibwa
which is called the Ark of the Covenant.
Tulimu Zekaria esule yokutano n'olu nyiriri olwokusatu.
Zechariah 5:3.
Era ng'ekyo bwe kiri, buli alayira aligobwamu ku luyi lwayo olulala. Ndikifulumya, bw'ayogera Mukama w'eggye, era kiriyingira mu nnyumba y'omubbi ne mu nyumba y'oyo alayira erinnya lyange obulimba.
Mubijjukira byonna mu mateeka.
You hear all this in the Ten Commandments.
Bw'osoma kuva esula ya
20. When you read Exodus 20.
Kitabo yafuluma.
The book was released
okuva mu sanduuko ya mateeka.
From the Ark of the Covenant.
Yesu ye was
praised Jesus.
Tulina okwegendereza kiri ekintu.
What we have to explain is one.
Nti bw'oyinza okuba owulira esanduuko ya
mateeka. That you may hear the Ark of the Covenant.
Tomanyi kirimu.
And you know what is in it?
Tomanyi bulamu bwayo.
You don't know its life.
Naye alimu.
But what he needs is the Holy Spirit itself.
Akunganyiza ebigambo byonna n'abiwa obulamu.
That all words are given life to them.
Bw'olabanga amateeka.
You see as if they are laws and commandments.
Naye gayingira dda mu nyumba z'ababbi.
But they already entered houses of thieves.
Tobanga abantu bakimanyi nti
tobanga. Don't steal. People don't know that they shouldn't steal.
Bamanyi toyenda.
They know they shouldn't commit adultery. But they do the same things.
Kitabo kyo kyajja kitambula
kitabo. The book came moving.
Eri abalondawo obulamu.
Until they choose life.
Ne baleka okubba ne baleka n'okwenda.
Stop stealing and stop
committing adultery. Ne baleka babeera abalamu.
And they live.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
Bwe tunaba tulaba ku bibinja bya bamalayika.
When you shall see the cross of angels.
Wali era ne bamalayika.
Bamunazibwa
okutuukiriza
ebyo. Responsible to fulfill those commandments.
Ebigambo byonna ebiri mu kitabo.
All the words within this book.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
So obulamu bw'essanduuko ey'amateeka.
The life of the Ark of the Covenant.
Tuva owulidde ekitabo ekyo.
That's why you heard this book.
Ekitabo okirabye ng'ekiwanvu okusinga ku ssanduuko obugazi.
The book as if it's longer than the Ark.
Naye ekitabo ekyo kisingamu bwoto.
But that book is wrapped.
Kijja kuba kijjamu ssanduuko
y'amateeka. It will be fitting in the Ark of the
Covenant. Kifulaye nga kiri bwe kiti.
It flies when it is open. An open book.
When you
wrap it,
it fits
within the Ark of the Covenant.
It
comes and when it flies, opens itself.
It
wraps itself and covers itself.
When you read it, you may see
it's wider than the Ark of the Covenant.
Yes,
praise Jesus.
Ebiri mu kulu byonna
byo. What is in heaven, everything is surprising. Tubanga tusoma wano. For when we are studying in Jerusalem city.
Byosoma ali bivaamu ne byekola mu photocopy.
What is studied there, it gets out photocopies itself.
Bijanga nnyo kutangaza.
And it comes like letters entering you. And the images, they enter within you.
Oba obiwulira nga byogera.
You feel them speak within you.
Nze nawandiikibwa mu Isaiah.
I was written in Isaiah.
Nze ne mpandiikibwa mu Peter.
I wrote in Peter.
You
think, where do they get it? I don't make an oil to bring them out. But they tell you, hear them speak. They reach that time and they project themselves out. You see them in their order. They will study the seal of God. You understand this. What the Spirit does.
They
can project these words before you. All of them, what is in heaven and earth.
Yes, we have a
praise Jesus.
Maso. Zekaria esula eyokutano. Nolu nyiriri oruokuna.
Zechariah 5 from verse 4 right now.
Era chirimu sula mwenye, era chiri sula mwenye yomba ye wakati.
Na wakati mundango kuata Bible.
Now you get the Bible. And you put whatever you want. Another burns it. Another gets pages and goes in the toilet. And you say you'll hear me. You burn those letters thinking you've burnt me. He is aside what you have burnt a letter. But the spirit is in the world flying. He moves rotating the tail up, and we see him in a dove. And we say, who is that one? It's a book flying. Praise Jesus so much. Let's proceed on.
Zechariah esula eyokutano. N'olunyiriri olw'okuna.
Zechariah 5 verse 4.
Era kirisula mu nnyumba ye wakati. Era kirizikiriza n'emiti gyayo n'amayinja gaayo.
Kakati wuliriza.
Now listen.
Okuva ku musingi ogusooka.
From the first foundation.
Okugenda mu maaso.
Reaching ahead.
Kye kitabo kasa kimala okulaba nga ebyonna mu bikola.
When the book says you do all that.
Nga kitandika okuyita bamalayika be magombe.
It begins to call the age of death and hell. These ones, I'm tired of them. Take them for me. But the book is there. It is from the Ark of the Covenant.
That's why
when the Ark was still on earth in its image, it was very dangerous. Even they would die attached it to strike him. Praise Jesus. Let's proceed on.
Zechariah esula eyokutano olunyiri lwakutano.
Zechariah 5 verse 5.
Malaika yali ayogera nange najja n'angamba nti kale yimusa amaaso go olabe kino ekifuluma bwe kiri. Ne njogera nti ekyo kiki? Nayogera nti ekyo ye efa efuluma. Era nayogera nti amaaso gaabwe bwe gali bwe gatyo ku nsi yonna.
Maaso gaabani?
The eyes of the living.
Mwoyo mutukufu.
Holy Spirit.
Alabikira mu kitabo ekyo.
He appears in that book.
Ekiri mu sanduku ya mateeka.
Which is in the Ark of the Covenant.
Naye nga alaba ensi yonna buli
kyekola. But he sees the entire world what it does.
Ebisingawo ku ye.
What is beyond him.
Ne sanduku ya mateeka.
In the Ark of the Covenant.
Tujja kuba tubiwulirira.
We shall be hearing it.
Mukama akuwe omukisa.
May God bless you.